Ngubengelele, ngomgele futhi engosini efresh, ngingusibonelo Pitty Ngema, ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Imizwa yenhliziyo, ingxenye enkulu yesikho, nembala. Kodwa, ingalimaza, ngiyakutshela wena. Ingachithisa phaze kwasani, qede singene kweyinkulu inkinga lezi. Sikhulumile ngalokho izolo. Njengoba uNkulunkulu ekhulumile ngezwi lakhe, ukuqhubeka senza okuhle ebusweni bakho konke okubi okusizungezile. Ukuma, ukuphendula ngokubi kunalokho, sibe ngabazenzile, la sikhona, siqinile, sincike kuye, siqhubekela phambili kwesikwenzayo ebuhleni esikubona. Kodwa lokho kunzima, anginjalo. Kungokunye kusho ukuthi ungabi nandaba nabantu ababi ababukeka bephumelela. Wena nje, qhubeka wenze okuhle uNkulunkulu. Kodwa ngokunye ngempela, ukuphila lokho empilweni yongokoqobo. Mina ngokwami, ngiyaludinga usizo ngalokho. Kuwe sihlobo sami kunjani lolo sizo? Ihubo 37 verse 5 kuya ku 9. Nikela indlela yakhe esandleni sikaJehova, umethembe, yena uza kukwenza. Uza kuhlalukisa ukulunga kwakho njengokukhanya nokufanele wena njengemini. Thula phambi kwaJehova, ulindele yena. Ungakhathazeki ngonenhlanhla endleleni yakhe. Ngomuntu osongoza amaceba amabi, phezu kwethu kuthela, yekula kungakhathazeki, kuba ngokona nje, ngokuba ababe baza kuchithwa. Kepha, abalindele uJehova, baza kudlifa lo mhlaba. Lusizo lini lolo? UNkulunkulu uqobo lwakhe. Ungancika kuye, uyokusiza, uyovesenze ukuthi ukukhanya kwakho kukhanye ebumnyameni. Ngakho manje, uthini kimi? Ngasaphenduli? Yebo, sihlobo sami. Ungayivumeli imizwa yenhliziyo yakho ixove, igwamande. Ungadinwa, ungaphatheki kabi, ungadonseleka ebini babo labo bantu. Ungayigcini lokho iqashiwe imizwa yenhliziyo yakho, qeda uphephe. Ngoba uNkulunkulu wakho uthembekile, methembe. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.